najimsafi.com.
Shiki Tana Tana. Yeah. Malume.
Tunagombe cheers to contana sometimes when you creep, yeah. Nyonga to mess it, vikali tunasip, yeah. You only live once, so nyonge kwetu, no way, no way. Cheers to contana sometimes when you creep, yeah. Nyonga to mess it, vikali tunasip, yeah. We only live once, so nyonge kwetu, no way.
Gangsta, oh yeah, ni King Tana. Sijili na vijume, shaji pata mtamu sana. Gangsta, mino kuhino that's love. Macheki bobu na matoza pa mikazo kama spana.
Mikurudi way back, no way. Nisha panda bay, bora mfanya mziki and no way. Nika uza K, mina ugopa. Kuna biashara hazwezi pay. Tusake pesa tuendele kuslay, yeah. Afu squeezy na the house, twini nini kime sip. Fake nigga wezi lala nami kwenye creep. So kama madem wa town, doto kulala na chibu. Rather bora vige nyeto kama udali nita
kutibu. Nikikusa hizo pesa, miwaga situli. Rataka mpige kiki na mimi situmi. Mwana ni chukia na juwa ni situmi. Wakiuliza huni nani, wambie ni shiki.
Tunagonga cheers to kutana now sometimes kwenye creep, yeah. Nyonga tumese, vikali tunasip, yeah. You only live once, so nyonge kwetu, no way, no way. Cheers to contana now sometimes when you creep, yeah. Nyonga tumese, vikali tunasip, yeah. We only live once, so nyonge kwetu, no way, no way.
Sevi nishelo kwa nyasubuhi likuwa pindi ni mathematics. Mapema tu kusaka pesa, hiyo ni addict. Jinsi zangu mlega fuma puli kwenye socks. Akili sita mzungu baili toka school of hard knocks. Hapa mjini kupata pesa of umi leave master. Ili kupata to leave me a mala master. Kitaka demweka pesa fuma pens after. Kuna machungwa majenza ate ugolo janja. Kipata pancha ziba faster tuna miadi na mzungu. Pata pesa kula bata ingine saidia na ndugu. Sishindane na mademu wa medi wacha uvungu. Weka mkazo kila sumsiku kasaidua na mosa yo brendo. Waga situli Billy Lloyd's not dead kama move Bruce Lee. Kitaki kipoa mendo waga spumili. Na kila nikije shago kama damu njubili.
Tunagombe cheers to contana sometimes when you creep, yeah. Nyonga tumese vikali tunasip, yeah. You only live once, so nyonge kwetu, no way, no way. Cheers to contana sometimes when you creep, yeah. Nyonga tumese vikali tunasip, yeah. We only live once, so nyonge kwetu, no way, no way.
Yeah.
What's up, gangsta? Oh yeah, ni King Tana.
Full freak with you, baby.
What's up, gangsta? We know that's lava.
The Central Zone is too soon, nigga.